Abalonyinyizi b'eddembe abaana wano mu ggwanga bakalaatidde abazadde okwongerera ddala okutwala obuvunaanyizibwa okulungamya obulungi abaana baabwe ku ngeri entuufu gye basaanye okukozesaamu amasimu baleme ate kufundikira nga bakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo olw'abantu abakyamu abali ku mitimbagano. Okusaba kuno kutuukidde mu kaseera ng'olwaleero eggwanga lwe litandise okujaguza ennaku 16 ez'okwefumiitiriza ku bikolwa eby'okutulugunya abantu okusinziira ku kikula kyabwe ziyite 16 days of activism against gender based violence mu lufutifuti. Hope Natukunda okuva mu kitongole ki Raising Teenagers Uganda alabudde nti abaana abato naddala batulugunyizibwa n'okukosebwa mu ngeri ez'enjawulo okuyita ku mutimbagano buli lukya beeyongera obungi wano mu ggwanga, kyagambye nti n'olumu kisindiikiriza bangi ku baana bano okusalawo ate okujja mu bulamu bw'ensi. Ayongeddeko nti wadde nga tekinologiya yeetaagibwa nnyo mu by'empuliziganya ssaako n'okusoma naddala eri abaana bano, abazadde balina okukakasa nti abaana baabwe bategeera bulungi obulabe obuli mu kukozesa obubi tekinologiya ono, nabwekityo basaana baluŋŋamye bulungi abaana bano naddala ab'obuwala n'ab'obulenzi ku nkozesa entuufu ey'emikutu emigattabantu baleme ate kukosebwa okuyita ku mikutu gino.